nyuma yaho leta y'u Rwanda ifatiye icyemezo cy'uko nta dini cyangwa itorero rigomba gukorera ahantu hadatunganye, akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali konyine rukumbi kamaze gufunga insengero 280. Nyamara kandi ubundi iki cyemezo kigomba kujya mu bikorwa ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa gatatu. Asumta Kaboyi arakurikiriye inkuru.
Kuva mu cyumweru gishize insengero zigera kuri 280 zo mu karere ka Gasabo zirafunze. Abayobozi b'imirenge nibo bafashe iya mbere bagenda basura urusengero ku rundi, ku buryo mu nsengero 560 zasuwe mu karere ka Gasabo 280 zose zamaze gufungwa. Abayobozi b'imirenge bagenda bashyira ibyapa kuri izo nsengero zimenyesha abakristo ko insengero zabo zifunze, bavuga ko zitujuje ibisabwa. Abakristo bavuganye n'ijwi rya Amerika wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bafungiwe aho basengera, bemeza ko babuze aho berekeza ku munsi wo ku cyumweru kuko insengero zabo zari zifunzwe. Kuri benshi batanga ubuhamya ko ubu bari baragize amahirwe yo kubona aho basengera abafasha, bakaba bafite impungenge ko kubuzwa gusenga bizatuma basubira inyuma mu gakiza.
Ku munsi w'ejo njyaniriwe mu rugo bitewe n'umubabaro kubwo itorero ryanjye ryari ryafunzwe, kandi mu by'ukuri iryo torero ryanjye nariboneyemo byinshi byiza. Mu buryo bw'umwuka nari maje kuva ku ngeso mbi nakoraga kera nyiri mu byaha, nari umusambanyi, nari umujura. Ikigeretse kuri ibyo nibuze Nyabugogo, nabarizwaga Nyabugogo ndi umujura n'ibi bitoki. Ariko uyu munsi wa none urugero ngezeho ni urugero nemerwa n'itorero, nemerwa n'umugore wanjye, mfite abana, kandi ibyo byose mbikesha itorero nabarizwagamo. Natangajwe no kumva ngo itorero ryanjye ryafunzwe. Uyu munsi wa none naba nkubeshye nkubwiye ngo najya muri indi torero.
Ngira n'ikibazo gikomeye, ndavuga nti umugore wanjye anyubaha kuko asenga, nkubaha kuko njya mu nzu y'Imana nkumva, mbese nkumva ijambo ry'Imana rikanyubaka, bigatuma nkunda umugore wanjye. None nagize ikibazo kivuga ngo kimeze gutya, niba itorero ifunzwe kandi nkaba narikundaga n'umugore akaba arikunda, bizagenda bite ko ntarindi niyumvamo, umugore wanjye akaba ntarindi yumvamo, tugiye kwa pagani kweli? Ejo byatumye nirirwa mu rugo umunsi wo ku cyumweru, ntabwo ubundi byajyaga bibaho. Niyo mpamvu rero gihe mu rundi ruhande byarangoye
gutekereza ko bishobora kubagusha. Niba icyumweru kigera ntimujye gusenga, murasigisha ko mushobora kugwa?
Yes, tugomba kugwa bitewe n'uko nese nzajyana ntiyumva.
Umushumba w'itorero rimwe ryafunzwe mu karere ka Gasabo avuga ko kudaterana ngo abakristo bahurire hamwe bihana ibyaha byatangiye kubagiraho ingaruka. Kimwe n'abakristo be, pasiteri nawe yansabye kutavuga izina rye.
Byatugizeho ingaruka kuko abakristo kugeza uyu munsi baranyanyagiye, barataraye, nta cyemezo bariho bafata. Uyu munsi baraho ntiduterana. Mu by'ukuri nta muntu urwanya leta kandi ibyo basaba nibyo koko, ariko kubera ko ari byinshi tutabibonera rimwe, twifuza ko byibura batufungurira bakatwumva natwe tukabishyiramo imbaraga bakaduha igihe.
Kuba nk'umushumba abakristo bawe batatanye, bamwe bajya babuze nk'uko bavuze ati biriwe baryamye, urumva hari ikibazo gishobora kubasubiza inyuma mu kwemera bari bafite?
Urumva niba wabwirizaga indaya ikihana, niba wabwirizaga umunyarumujyi akaza akihana, kandi aho hantu yasengeraga akaba yahiyumvagamo. Ikindi ni erega natwe turi abantu bafasha leta, twabwirizwa irinda zikihana, kandi niba ahisemo kuza muri urwo rusengero suko ataciye ku zindi nyinshi niho yiyumvaga. Niba rero yarajya akavuga ati none se ko tureba n'ubundi badufungiye, ashobora ati n'ubundi ntaciye ndeba hari niho hamfashaga, agasubira muri bya byaha. Urumva leta nayo izaba igize undi mutwaro.
Ba nyina amatorero basaba leta ko yabaha igihe bakabasha gukusanya ibisabwa, ariko badahagarikiye abakristo babo insengero. Usibye gufunga insengero zitujuje ibisabwa, urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB uvuga ko rutazanihanganira abayobozi b'amatorero bigisha kandi badafite ubushobozi. Profeseri Shyaka Anastasie uyobora uru rwego ari nayo ifite amatorero n'amadini mu nshingano zayo, yaraherutse gutangaza ko akajagari gasigaye kaboneka mu matorero amwe n'amwe, harimo abagize itorero barwanyira imitungo, harimo abandi bigisha inyigisho zigandisha abaturage, ndetse n'abandi bayobya abaturage, aribyo byatumye hashyirwaho ingamba zihuse zigomba gukurikizwa mu minsi ya vuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.